dogo shalu kujotetu Wafika mteni nunga Shikwa akwala Namasani ligongo Sikia Saga gaidi Nakumbuka maneno alio sema watu wa zamani Waenga walia sema Wamba mirima ikutani Sisi binadamu tunakutana Semu yoyote hapa duniani Nakumbuka maneno alio sema watu wa zamani Waenga walia sema Wamba mirima ikutani Sisi binadamu Hapa duniani Ona wale jamaa Waliotufanyia ubaya kule kiba Tumekwenda kukutana tena mwana nyamara Ona wale jamaa Waliotufanyia ubaya kule kiba Tumekwenda kukutana tena kule Arusha Tena Zanzibar Oh, oh, na wali jama Wali unufanyia ubaya kurikiba Tumekwenda kukutana tena Zanzibar Mwisho wa ubaya 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 Jamani fani 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 seu aqui. O time do Pelé de origem, eu me digo, já o ar. O time do Pelé, mamãe.